cyari kiyobowe na Olivier Isati Basumba, Imani barinde.
Iyi radio mwumva ni radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa muri Isanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku bana babayeho ubupfubyi kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo, abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage. Abo bose ijwi ry'Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke, kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwari mumaze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu. Nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye. Mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse, tudusharaga amasimbi, tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanza baganwa avuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi. Yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse, nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje kuri Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro ka Buraga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya, kagari ka Nzove, mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nzagutaha musize, nzakongera gusubirayo ndamufata, turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'i Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru Nyirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri Covide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye. Arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe, ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira pese kuki ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zaho telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nuko.
Ariko se Kamikazi, Covid yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi. Ariko 2015 nari nashatse ibyangombwa ngiye kujyayo, biba ngombwa ko hatera intambara binaba nkigiyeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine barashakisha kuri izo inkoranyambaga ntawuri noneho ari n'ukuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwo mutwaye nta makuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze n'ufite Nshimiyimana z'Agasaro Kabuye uko nanjye nkunda kumva Agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva Agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni Nsanzabaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Espèce
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenye aho aherereye
ndetse ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze hari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp ntawe ubaho yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore akaba se wabo watuni Nsanzabaganwa kabaza aho aherereye
niwe ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi rya Amerika irumvikana mu Burundi irumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Espèce niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni Nsanzabaganwa wambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
yavutse tariki 7 z'ukwa 12 muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba sibyo
yego
ni Dudu ku kazina k'agahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu urakoze rero ndagushimye cyane kuba Kwaruje yakurangiye ngo witabaza Agasaro Kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira Imana umwana wawe Nsanzabaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
nuko Imana iguhe umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe Imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
sawa urakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we Habyarabatuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka 2002 Nsengiyumva Aaron na mukuru we Habyarabatuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba kagari ka Murehe
Abadani baburanye mu hagati y'imyaka 2002 yabanje kuba muri Kongo aza kubayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Kongo niho biza kurangira tuburanye Burundi ubwo nibwo giherukana kuva 2002 niba yarapfuye aba tubizi rwose
yari umusirikare mu zihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari muri University na Kabe noneho muri Congo aza bamwe basiga ikerekezo berekejemo baza kumwe mu kibuga agiye muri Kenya baramubaza muri Congo iyo cyangwa yarapfuye niyo mpamvu nataha bwangije
ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye agiye gushaka ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Congo nidamu n'abana babaga n'umuzizi wawe
ubu se baba hehe
ntabwo niyo mpamvu ntabwo nzi aho waba aho baba ariko si imazi ugeze ku ndi kazi muri Congo hari intambara ubu icyo gihe sinongera kubaba n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito
agerageje gushakisha niyo mama wanjye bose bamuhaye buze mbere bagira na kane yaravuze karabuza muri Congo ubundi niba bafite cyangwa ariho birangira bose nyine mbaga
mama wawe we yitwaga nde
umwanjye bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Congo urakibuka
ntabwo nibuka nabaga mu Rwanda bo bari Congo bagiye bahuye urani bariho niba cyabaho ntabwo ariko arabantegeye batashyirwa ko yabagaho bamusiye agati y'amatiyamatisi na barikare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi.
Nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenya irengero rya mukuru wawe habyara batuma?
Oya, ntawundi miryango n'indi wimbaza. Ntihari umuntu wigeze kubwira ko bavuganye bayifite kera, niho nta nimero z'abari bavuganyeho nshyamagaza biraka igihe bambwiraga ko bavuganye igihe ari ibari bisiro navuga ko yamubwira ko yenda kujya muri Kenya.
Niba habyara batuma kiriho ngo niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi ry'Amerika usigaranye amasegonda 30, ni iki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira nayanye?
Bo namubwira yuko umuryango umukeneye kandi ukiriho, mbwira yuko ibyo umubwira ni Nsengiyumva Roni nkaba ntuye i Kigali, kandi umuryango we utuye muri Karongi ukaba umukeneye, kandi na mama niba akiyumva akaba akiriho rwose nazamuha nimero yanjye akanjya akamvuga icyamufasha kubyo yazataha akamenya ko.
Aaron Nsengiyumva, ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika, ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe abyara batuma Abidani azaboneka. Agira amahoro.
Agasaro kaburaga.
Mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, Mukamuna na Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye. Nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato, abari basigaye babarera nabo bicirwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe i Burayi, yahawe umuryango washakaga umwana. Mukamuna na Patience ari mu karere ka Gasabo, kagari ka Kamatamu, umurenge wa Jabana, umudugudu wa Murehe. Yari amaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro kaburaga.
Twari dutuye i Kanombe mbere y'1994. Mama wacu aza kwitaba Imana kuko niyo watureraga. Yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama. Murumuna wa mama aradusigaranye imiryango ya ngombwa ko ikora inama iratugabagabana. Wasigarana Roza, nanjye njyakorerwa mu wundi muryango, n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango. Nyuma rero Jenoside yarenze iba ntarongera guhura na Rose. Nyuma Jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri Jenoside. Naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 1994. Ariko ashobora kuba ataragiye 1994, ahubwo yaragiye mbere 1994 ngo 1992.
Akaba yarajyanywe n'ubuhe muryango se?
Ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi.
Uwo mubikira yitwaga nde?
Mubikira ntabwo ngeze menya amazina ye, ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge, ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bikaba impamvu binshanga baza amakuru ye barayaduhisha, ari nabo bagize uruhare mu kumutanga.
Abo ni bande?
Umuryango witwa Kagaba, yari atuye i Kanombe. Kagaba Regisi, ubwo ni Alex, nuko bamwita Regisi nyine. Wari ufite umudamu witwa Perusi, izina ry'Ikinyarwanda ryo nararyobewe, ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru. Nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo. Apfuye muri 1994.
Nabo bitabye Imana?
Nabo bitabye Imana muri 1994, bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana.
None sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande?
Hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire, nyina ye nabashije kugirira nimero akaba na Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika.
Yego.
Hakaba na Kagaba Assumpta na Kagaba Chantal. Abo nibo bana ye nabashije kumenya amazina yabo.
Washoboye kuvugana nabo?
Uwo nabashije kuvugana na ni Kagaba Sharire, ni nayo mfite nimero ya telefone, ariko nta makuru yampaye. Yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru. Urubi 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku Gisozi, kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango. Bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15. Biranyobera mvura uko mbigenza, nanjye nari nkiri muto mpuzagurika, mfite mukuru wanjye nawe warokotse, bimubwiye ajya kureba Kagabo ashariraho yakoraga muri BNL mu mujyi na wamwima makuru amwimye makuru rero nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva binteye imbaraga ndavuga nti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfasha nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu umvaga rero nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo agenda umusazi ibyo ndi kwiruka nyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyoherereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko njye mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga nti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye
yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkumve patience nagira ngo mbwire Rosa uwamahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe
mu byukuri ntago nzi imyaka yarafite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga
none se muri 94 wowe warufite imyaka ingahe
94 nari mfite imyaka 7
none se mba rufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5 niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe
twatandukanye mfite nk'imyaka 4 urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga I Kanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze nuko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagabo akagera ubwo atangwa
birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagabo ku buryo ariho yavuye ajya I Burayi
nuwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagabo
na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo
yego ni naho yaguye n'ubundi twese twaratandukanye gutyo Rosa dutandukana gutyo n'abandi bavandi mwanjye turatandukana nyine cyo kuraharokotse mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho we naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana ariko yitabye Imana mbere ya 94
ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe wa mahoro Rosa kwa Kagabo ntago bashoboye kuyaguha
ntago babashije kuyampa n'ukuri
ukabona ko batabishakaga
umukuru wanjye yagiye kwirebera Kagabo nawe barayamwima mbona ari uko batabishaka baba batumefiye nyine hano ukabona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza
abo batekerereza ibyo ari byo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarere tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko ubundi urukiko rw'ibanze rwaho umwana ari niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira ibyo nibiteganywa n'amategeko icyo nakubwira muri kano kanya patience mu kamunana no kugushimira umuhate n'urukundo ufite muri umuna wawe no kubutaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko igihe nikigera nzavugana na Gasaro Kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo umuna wawe w'amahoro Rosa ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusharo twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo
n'ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira wo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho nukuri byanezeza kandi Imana igikomeza kwambika imbaraga nukuri.
Urakoze cyane ndagushimiye.
Twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho wa mahoro aherereye. Byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza. Tubona umuntu wahabyirukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera. Kazi neza ku ijwi ry'Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka murumuna we avuga ko yitwa Rosa w'amahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava kiri mutoya. Uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise birumvikana ko umwana mutoya ariko se ese umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi?
Mukamuna nawe nago muzi ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego.
Ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna nawe gari munzi.
Yego.
Yarafite abana batanu harimo Kagoyire, Gaspari, Mukakirenga, Bukombe na Karori. Abo akaba ari bo bana ba Gakwenzire. Gakwenzire akaba arashakanye na Korita. Ubwo rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we.
None se uwo mwana uvugwa wa Mahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinarinzi ko yitwa kubera kubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Nukuvuga ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rosa. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo agatahana na n'uwo mwana we. Ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana, oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumungo kumwadoptisha i Burayi nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye i Burayi akaba ari uwa Mukakirenga.
Ni uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Naramenye niko byagenze. Yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Uwa Mahoro ashakirwa ababyeyi i Burayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwara yamenye?
Twarayamenye, ariko uko mungewe sinari nyiba mu rugo, nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga babambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye i Burayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madam Rosa Ntezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake Agasaro Kaburaga Rosa wa Mahoro. Tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro, rwose ndagushimiye cyane.
Murakoze Venusti. Ubwo nanjye ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa akabasha kuboneka.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikindi kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri Sanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo ko bavuka bagakura, ba mama babo bakababwira uwababyaye. Iyo batamubonye kandi ariho, cyangwa se ngo babwirwe kwa kiriho bibaza impamvu bavukiye kugirwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi ry'Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka agasaro kanjye nabuze.
Ako gasaro kawe ni kitwa nde ni nakahe?
Agasaro kanjye rero gafite ibintu byinshi nabimenye nange Jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi.
Yego.
Nyuma ya Jenoside rero bambwira ko mfite papa, bambwira n'izina rimwe simuzi, bambaye izina ryitwa Bweneragusa.
Bakubwiye ko yakoraga iki?
Ndambwiye ko ngo yakoraga muri Bensel imbere ya Jenoside. Hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'Abafaransa, urumva ntabwo ari mama ko bambyaye hanze.
Yego.
Hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri Ecole Berge i Kigali imbere ya Jenoside, ariko yitwaga Alice. Bari basuye ku Gitega. Hanyuma Jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi. Hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize nuko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuzarakwiye i Burundi bakaba bahejejeririye muri Canada cyangwa mu Bufaransa kunabo ntabayizi. Nasuyeyo banyereka ahantu bari basuye, usanga barahagurishije n'umudogiteri n'umuntu ushobora kuvuga izina rye kubera umutekano. Nyuma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye. Hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba rya kibyenge ushingizo. Ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda. Ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndi umwe mu mitungo yabo. Ndagira ngo ntagineye ubutunzi Kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva.
Nzagutumikira. Komera. Nadine, ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite.
Muri Jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi naho twatinda hano ntabwo babizi. Ubwo rero inashyize zabaga imbere ndabizi ko ndamubona nk'ushinja Imana niyo izamfasha hamwe namwe. Murakoze.
Nkayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya. Mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro ka Buraga. Waduhamagaye wa mbere ni Mustafa Nkurikiye Inka atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo. Nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Nawe wumva ikiganiro agasaro ka Buraga, uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze. Ako gasaro warakabonye?
Narakabonye. Numvise amaganya y'umwana ngerageza kugira numvira mbabaje ku mutima, kubera ko nabaga hano mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe. Avuze ko se yakoraga muri beseri, hari abantu bakoraga muri beseri twari tuziranye, harimo mama wacu witwa Jane ni umukobwa.
Yego.
Ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi, mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebura.
Sindihebura Venerant. Yakoraga kahe kazi muri Beseri?
Yari shefu wa departement ya Echange.
Waba uzi igihugu yaba aherereyemo magingo aya?
Bo, kugeza nagerageje kubaza abandi bantu baba bamuzi, bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa. Niyo makuru nabashe nanjye kumenya.
Ayo ngayo arahagije. Mustafa Nkurikiye Inka, rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro ka Buraga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we. Byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherere yariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze inkurikiye nka ukunda kumva ijwi rya Amerika kenshi
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
Birashimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni yabumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakura uko nshobora kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba kiriho cyangwa se atakiriho nawe ndagushimiye umusanzu wawe gira amahoro
urakoze cyane nawe
Agasaro kaburaga
Nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye mwebwe mwese mwumva ijwi rya Amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo nashakiye mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine Nadine Ingabire kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira mubwira makuru y'umubyeyi wawe washakishaga wari uzi izina rimwe gusa umubwira ko yitwa Venera nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye wari we yitwa Sindihebura Venera. Iryo zina ryo niryo rye ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub Nadine uri wenyine aho ngaho mu rugo
yego
uri mpfubyi turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye ni ikintu kihora kinkomerere iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye namubonye ndivuga samaye nishimye ntaraka ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi atanu ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we waruzi gusa ku izina rya Veneranda nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nawe ndamwihanganishije ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana yaba yarakuzi
yego nakubwiye makuru kuko barabasura yinda gusanga koregeza kubasura
yego
hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe akanyesha akambika akangena ku kazi hari n'igihe kabaga turi mu rugo akaba yanjyana kuri aeroport kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo byose byakundwaga kuzana na Air France cyangwa Sabena ku wa gatandatu ubwo rero nagiye ndibuka nari mutoya nse nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu ko twari abaturanyi arashobora kuba yibuka
mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye uwo mugambi uracyawufite
ndawufite cyane rwose kandi ndizera ko iyo bizashyigikira nkabasha kubabona ndabakunda kandi aho ndabakomeje ikindi mbasabye ni niba bafitekera papa urazayimbirishe kandi nabishaka kugira kuzabona maso ku maso ko ndabyifuza cyane
ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe na ibonye ndayifite nzayikoherereza. Ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto, wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye. Ni umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu Bubiligi, ntabwo yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi. Badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka papa wawe. Nadine Ingabire, unyemerere nongere ngukomeze nkwihanganishe, igira amahoro.
Ndakoze cyane, ndabashimiye. Niyo naritanze manywa umugisha, mwakoze ibintu bitapfa gukorwa n'umwari wawe. Kuko nari byagera rwose, ntabwo nari kubishobora. Naho mwanyize njye ntabwo nari kuhagera, ariko ndashimiye ko Imana yagiye imbere kandi ikaba mumpagitiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Nongere nshimire abamfashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire, abari i Dubai, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Maine na Tennessee, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, mu Rwanda no mu Burundi, ndetse nawe wabyutse uhamagara Agasaro ka Buraga uyu munsi, ukaba uri mu Bugarama na bagenzi bawe mugerageza kwishima guhana ineza. Nawe umusezeraho bagiye mu butumwa, natuhana ku Ijwi ry'Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza. Mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu, mwishimirwe.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere uri gitego.
Benshi mu bateze amatwi ikiganiro Agasaro ka Buraga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa. Tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda, akijyana mu kigo cy'imfubyi, akakirana urugwiro, akarerwa, agakundwa n'abakagira urukundo, akamenya imfubyi zidafite kivurira ntizirarira, ubundi akazijyana havuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi. Umwe muri abo bana b'intwari yitwa Uri mu Benshi Samuel. Ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25, atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara, akarere ka Nyarugenge, umudugudu wa Ntunga.
Ndarangisha mukuru wanjye ibyaha abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo. Mu rugo twari abana 8, abana bakize twaramubuze, tumuja muri Kongo. Twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga, natwe twe twatuye tuza kuva i Mugunga tujya i Gatare, inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga, dusanga uwo mukuru wacu abana bakize Thomas hari undi mugabo waje kumufata aramutwara, amubwira ko bajya agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda. Tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona, ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga i Gisenyi watubwiye ko yamubonye i Goma, akambwira ko ngo ndamutse mbonye pase yo kunyambutsa i Goma yagenda akazamunyereka. Ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana wageraga bakaba bakwica, ndavuga nzashaka ikindi gihe. Ari nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus, uwo muntu tuburana uko nguko nawe wasinzi n'ahantu atuye. Niyo mpamagaye nimero ntabwo numva ntabwo icamo.
Ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma?
Yego, niko mbitekereza kuko ariko babimbwiye n'uwo, kuko yajyanye na mukuru wanjye kwa mama wacu bitaga Minani.
Akaba abuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye?
wo mugabo umugabo mujyanye bamwitaga Kamiri
yego
ya yamubwiye ko yamukoye ko abantu bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tujya tucura nawe imyaka ibiri yamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica ari nabwo yamujyanaga amubwira ngo amwereka indi nzira bacamo bagenda bagiye kurabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye ku bijyanye n'inkotanyi kandi atari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha ashobora kuba ariyo mpamvu wenda ituma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva
muri 94 abantu bakize yari afite imyaka ingahe mbwiye ko murushanya imyaka ibiri uwo ufite imyaka ingahe
ubungiye mfite imyaka 34
yego
abantu bakize afite ubwo ni ukuvuga ngo afite nka 37
mfata kano kanya hano ku ijwi rya Amerika ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo akumve niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka murumuna we yumve ko umushaka kandi umushakire neza
ni ukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane hapfuyemo abakobwa babiri hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu n'uwo abantu bakize twakuze ariko mu Rwanda ni amahoro turatekanye turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye dore ko twese twanashatse tutazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho sibyo kumva amakuru yawe gusa batubwira ko uri Goma tuba tutahazi hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yahita amenya ko ari twebwe
iyo ndirimbo ni iyihe
twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane dufite abakobwa iwacu ni bane kipapa abana ngagi na mu benshi gahutu teteri nirere nagwiza
iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi abantu bakize Thomas niba akumva niba yumva ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mumwifuza nongere ngushimire kuba warategereje ko igihe kigerage igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
urakoze cyane witeka bongere
urakoze nawe umunsi mwiza Samwe ihangane
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
nyina w'umuntu Joli atuye i Kigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Mataba umudugudu wa Burema arashakisha mukuru we
mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu izi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
ubundi twatandukaniye ku Gikongo
yitwa gande
noneho yitwaga Donata Mukanshuti
byagenze gute mutandukana
yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku Kibuye abantu batubwira ngo niho baba ubwo ni ko Kibumba niho kwa Sebu bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari igihari igihe rero higeze kubina intambara mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda umugabo wewe yaragarutse agaruka wenyine aratumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye
none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ekaratubwiye ngo ntabya ngo baraburanye nawe ayo mashyamba ntabwo yari ayazi
mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku Gikongoro ariko se ntumwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine Kigoma
yego
segiseri ntanga serire nyamazi
none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Kongo ukomokaho ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku Gikongoro umuhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Jonathan
nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe
Donata ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe
Donata yari mu myaka nka 20 n'umwe
yari ataribaruka nta mwana yari afite
oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga
yego
bashakanye mu ntambara siho duhunga nta mwana bari bakagirana
Donata Mukanshuti niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye
Mukanshuti Donata ni mukuru wanjye namukundaga cyane kandi nuba akiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yangaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege Donata ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho ni murumuna wawe Nyirangiro Sanga Frost Donata tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho rwose ubaye ukiriho wabasha kudutangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye Fortuna atangira ngira usanga kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
hashize imyaka 25 mu mwaka w'1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650 bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategeka Imana bari barahimbye akazina Kakibwa Hategeka Imana yari afite imyaka 13 kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya ari mu kiganiro agasaro kaburaga nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga
n'umwana twaburanye witwa Hategeka Imana twakundaga kwita Kibwa niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka
Hategeka Imana mwahimbaga Kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he ryahari ryari
mu 97 twatandukanye ku birometero birindwi wenda kugera nko mu mujyi wa Kisangani.
Byagenze gute kugera ngo mutandukane ko nuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe?
Nyine twaturukanye Bukavu.
Yego.
Hanyuma nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine haveho imirwano, hanyuma turagenda tugarukira ku birometero birindwi nyine tugira ngo tugere za Kisangani. Biba ngombwa yuko haba umutekano muke, nyine habaho guhunga turatandukana.
Icyo gihe Hategekimana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nk'imyaka 13.
Nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye, yasigaye wenyine?
Nta wundi wo mu muryango basigaranye, kuko abo twari turi kumwe nuwo bita mama bebe, kandi nawe twaratahanye.
Ko Hategekimana yari akiri mutoya atarageza ku myaka 15, yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine, wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine?
Aya ntaho nagiye kubaza.
Ni ubushake buke cyangwa ni uko ari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza?
Aya ntabwo nari kumenya aho nabariza.
Mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha, nta n'umwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe?
Aya ntawigeze ambwira, ahubwo nta n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza. Sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye, ashobore kuba we yarapfuye.
Muhunga nta bantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo?
Oya, abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo, we turabonana kenshi, ntabwo nyine yigeze amubona. Hanyuma abandi nabo ntabwo, abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona, n'abari bari Butare ariko ntabwo bigeze babonana, kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana.
Niba Hategekimana akumva, wambwiye ko mwaramuhaye akazi na ka kabyiniriro ka Kibwa, niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe?
Namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha, nyine akaza agataha, kuko n'umuvandimwe we witwa Nizeyimana nawe twakundaga kumwita Kibwa ubwo yari Kibwa gikuru.
Yego.
Niba nyine tukamushishikariza ko yataha, tukamubwira ko n'uwo bitaga Bebe ari we wari mushikiwe nawe, ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe.
Yego, ndizera yuko Hategekimana niba akiriho yakumvise, yumvise urukundo mufitiye, yumvise ineza umuhamagarira gusanga. Nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Agira amahoro.
Yego, namwe murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Innocent Habiyambere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'1994, atuye muri Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean Pierre Claver. Bari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri. Yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo. Yigaga kuri STB Busogo, yari arangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka, umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka.
Ayo makuru umuntu yabahaye mu wuhe mwaka? Ni hafi aha
uwayaduhaye muri 2015, ariko nawe atari sire, kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa.
Yabonye ari umuntu basa, ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwite.
Hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri Congo Brazzaville ngo baza bajyayo cyangwa bavayo babaze nimba barigeze bamukiryera?
Ntabwo nagiye mpura nabo. Ubu ngubu ni ubwa mbere ngerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka, byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se ni uko gusa yagiye kubyiga ndashaka ndabikubaza kubera ko nubu wasanga yenda gikora umurimo wo kubaka abantu bakazamwumva vuba bakamumenya no umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azahura mu kiremo
icyo gihe ari secretary yafashe bitanzwe nkuko abantu bafata amasekiyo muri secondaire mu mwaka wa kane ntabwo yari yagakozeho uwo mwuga yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha igihugu rero gihita kijya mu ntambara
hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango baracyari hakurya baragarutse abandi barihe
umuryango wose wagarukiye Gisenyi Rubavu bagaruka mu rugo nta bantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe ndavuga tutese yaba akiriho niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga katugerageze ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana
ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano ndamahoro ntimuzahangayike
ntabwo byigeze bibaho ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye
niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko ba mubonye ajyayo muri Congo Brazzaville ijwi rya Amerika rirumvikana abantu bari kuri radio buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri i Rwanda bashakisha niba mukuru wawe akumva muri kano kanya buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwire abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda nawe rero akakanya neka kurenge mubwire icyo wifuza
bo icyo nifuza ni ukumubona niwe twasigaranye nk'umubyeyi kuko 2022 mama yitabye Imana 2012 no na papa yitabye Imana ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye niba kiriho rwose turamukeneye keneye inama ze keneye kumubona nk'umuvandimwe ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba kiriho cyangwa se ariho
Inosa Habiyambere ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe komera kandi ugira amahoro
murakoze cyane namwe ndabashimira ku bufasha muhora muha abantu nagiye mbakurikirana kenshi rwose Imana ibahe umugisha
urakoze cyane
agasaro kaburaga
Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro gihumunezero abawuvukijwe ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoyemo kuva umwaka w'1994 kugeza ubu namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye mwebwe mwimitse ijwi rya Amerika nk'umutambira wineza ineza mudusabira murakayihorana naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
mukakirengaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumungo kumwadotisha iburayi no kubyagenze
agasaro you're a family
amaganya y'umwana ngerageza kugira numva mbabaje ku mutima kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri BFR hari abantu bakoraga muri BFR basuziranye harimo mama wacu witwa Jeanne ni umukobwa ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebuje
karabonetse
Ati zimimero ni zaza nusu nchini imana zaga saro kabu ukona angeli ndakumbaga saro kila kiganiro cha kuchungu ni saa kumi ndaji sunda chana
ha kushauka kusimua kuchungu ndaji kuri chana chana